wipe kucharo
Nimbare bambare
The one and the only highest level
Wale bakori nye
Simu yuki fashoni
Fresh out
Lepo na lepo
Exclusive
We Na ipunga mumu boom Yafu
Tak seka nuk seka
Zadi
Chabuta one
Baziru
Baziru
Ya baby na pako mkosh kwa kwa
kwa kwa kwa
Na biru Nifiro kukumba nyo mkosh kwa 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 temu Bodoro lef marwa Leka mbushe chilaka kwa tamu Fake bwendo mbolo, le dance poduro
Kawa 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 Skata Sawa 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 wawa wawa Ine pano kumokoshi na kumana Umatumba ni infinfie chuma Leta kunonolo fika likunwa Ichi touch for ika wakorwa kunwa Kumina kofoni la fole atolo Esa samune pa out ya chibotolo Pakwisa elaba koba kero Nono tinga kolo kutusecha ziru
Baziru
Baziru
Ya baby na pako mkoshi kwa kwa
kwa kwa kwa
Na biru Nifiro kukumba nyo mkoshi kwa kwa
kwa kwa
Kwa temu Bodoro lef marwa Leka mbushe chilaka kwa tamu Wey, fake bwendo mbolo Le dance poduro
Kawa 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 Skata Sawa 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 wawa
Kulwa lo kulwa lilila Nashalilo kushalo kushalilila Inafuwa foko chalile kondi Naluwa langa na ikala bondi Taro kako, leja chipotolo ndenwa Haba kulwa na vena valelwa Inakuma kashi na kuma Ngashinu inepo nebo nda tutuma
Baziru,
baziru Ya baby na pako mkoshi kwa kwa
kwa kwa kwa
Na biru,
biru
Nifiro kukumba nyo mkoshi kwa kwa
kwa
kwa temu Bodoro lef marwa, leka mbushe chilaka kwa tamu Wey, fake bwendo mbolo, le dance poduro
Kawa 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 Skata Sawa 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 Duwale Boss chapi kopala osen chunya yelo Kini kakisa, kwen seiseni
Chavuta one, potiki papoda Hasta la vista na Mr. D Zambia
Ama chesinga kama na mapale Ndova iti walabo kupunda mo eke ndo
BB
DJ Kaya isiyo
Black Charles, Paul Saga King Joe, King
Joe na
Don Sugar
Chirwi mbo chire umfika kuu Hela kopala katafi mposhe shako fani kuu
Fletch Max Saksa
Na Chase Wag
Zimoji Charles Gereje
K
Hela Swift
S
Mining
K Loma ina chan, avaji, pamwa map
Skyman,
Jimmy J. Jackson,
never die 5 number 35,
haipunga
mwaka
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 Chatman Blocks,
YB Baba Chewe
Captain Leo Nega, Jokes, T-Smack, King Deza Jun
The Ambulance, Nava Steve, Nava Police, Adishan